sawirkii 13 lanka bawlos la araw yaa way ahaay lan hogaamiye oo yuhuud ah aad yaa an adaadii madii adaadii kaniisaddan ciise masiix yaa sidii an dhimadi istefanos sidaas darteed yaa way aamini inay u siin an dhimado dadka kalena an tago magaaladii la araw dimashaq saas darteed yaa la yaabay madii la yaabina way ka ogaaday lankun mayki dareeraay saas darteed yaa usi dadka oo dhan dildili jiri laakiin eebehe yaa ka eliyi markaas yaa bawlos dhulka kidhacay indhooga yaana beeli markaasaa weydiiyey walaaguun halkee ka kooyeen laakiin ciise masiix yaa aan sheegi wayna ki ari adi ani inshageeyaase magaaladuunki dareer wayna seedaase magaaladii la araw dimashaq.